Hello, Jay Beats.
Kati ya upendo naiweka kwako, kati ya maisha naiweka kwako, furaha yangu naiweka kwako, amani ya moyo naamini ipo kwako. Amini ile nilale onawe, tupande tuvune minawe,
nitu na wewe baby.
Yaga yaga tuntolololo kukuona moyo wa shukulu na haha. Yaga yaga tuntolololo kukuona moyo wa shukulu na haha. Menifanya niridhike wala nisipaparike, tamu mimi unifunike, nyuma nisikumbuke, moyo fungu funguke, wallahi wala usinitupe, wasame chini wainuke, sitofanya chochote nibanduke, kianguka ntafanya niinuke. Kukuona moyo wa shukulu na haha. Yaga yaga tuntolololo kukuona moyo wa shukulu na haha. Yaga yaga tuntolololo kukuona moyo wa shukulu na haha. Yaga yaga tuntolololo kukuona moyo wa shukulu na haha. Vikanga vidoti doti doti, sweeti udamshi damshi damshi, udamshi damshi 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 to damshi to. Ha ha ha.